zenze zakho kutheni ntungavelu qakeku qakeke zingxaki zakho
Yeah.